So abu katami mweba muyayaya mweba shakomba matwi mwebo fokulila kwesuwe akale nakale mwaba pepyo mwaba filia mwale posha kale
nalelo mule posha
ayo filia mwale pala kale
nalelo mule pala
filia mwale onda pa kale
nalelo mule onda pa
hey, filia mwale pela kale
nalelo mule pela
hey, leso wanko
Vamos lá, tchau.